Yeah.
Hey, yo, Tron.
Yeah. When I go tani kuntwa wana shinde na bamba. Nani anafaki janja wakiji tupichi mpaka rekota sikia oza kiwanja wakia chika tamatiri yote ya ona ya kishamba alafu bado wanatamba kumbe bado wanatamba msombe kakaruri msombe kakaruri msombe kakaruri msombe kakaruri yeah. Ningojeni kakarudi ndo mtashika dabu. Ningojeni kakarudi ndo mtapata tabu. Ningojeni kakarudi after tane klabu. Ningojeni kakarudi arudi. Mana nimeagiza vitu vya kutosha. Vitu kwa masachi ni sofi ya kukosa. Toto mtana tomkosa. Mana so bamba na kuja na verosa. Bamba kali I'm doing it. Prada Gucci au Louis V. Na vijuga leo's not new to me. Everything's not new to me like you. Sombe kakarudi, sombe kakarudi. Sombe kakarudi, sombe kakarudi. Sombe kakarudi. Sombe kakarudi. Sombe kakarudi. Kana nimepoa ujube kaka katia magugu gugu. Sinaona pamba is no pamba zama juju juju. Cheki chini bonge la gugu. Sneaker flani white tupu. So zilezenu wiki moja mkivaga nuchafu tupu. And the good news I got new iPhone. Na mzuka oi Zygon. Soon as get out of my tone. I feel like I'm a nigga mountain. Pamba kali I'm doing it. Prada Gucci au Louis V. Na vijuga leo's not new to me. Everything's not new to me like you. Sombe kakarudi, sombe kakarudi. Sombe kakarudi, sombe kakarudi. Sombe kakarudi.